dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Reka tubasuhuze tunabifuriza ibihe byiza mwebwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubuso basuhuza abana bateguriye iki kiganiro. Dusangira ijambo y'uyu munsi ribanda ku kibazo cy'imiturire hirya no hino mu Rwanda. Kubera gahunda Leta y'u Rwanda ishyize imbere yo gutuza mu buryo bubone y'abenegihugu, buri gace kagiye gafite uburyo gapanze bitewe n'imiterere yako. Gusa byakunze kumvikana ko kubaka harangwamo ruswa mu bayobozi b'inzego z'ibanze, cyane mu mujyi wa Kigali kubaka bitorohera buri wese. Izo ruswa ariko zikumvikana cyane mu gihe bigaragaye ko bagiye gusenya inzu zubatswe mu buryo buhabanye n'igishushanyo mbonera. Kubera uburyo ikibazo kimaze gukara, abaturage barasa n'abihaze kubasenyera ntibigipfa koroha. Mu minsi yashize hari abaturage mu mujyi wa Kigali beguye amahiri bamagana ku mugaragaro ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwashakaga gusenya inzu y'umuturanyi. Ntibyahagarariye aho ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, abaturage bashyamiranye n'ubuyobozi bw'ibanze mu bikorwa nk'ibyo biba ngombwa ko polisi yica barashemo babiri komeretsa abandi babiri. Itangazo polisi yageneye abanyamakuru ku munsi ukurikira rigaragara no ku rubuga rwayo ryashyizweho umukono na Chief Superintendent Celestin Twahirwa, umuvugizi wayo riravuga ko habayeho igikorwa cyo kurasa kitateguwe mu mudugudu wa Nyamugara, kagari ka Gasayo, umurenge wa Karengera, akarere ka Nyamasheke. Ibikubiye muri iryo tangazo turabisomerwa na Eugenie Mukankusi.
Itangazo rya polisi y'u Rwanda rigira riti: umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Gasayo Felix Ndagijimana yasabye abapolisi kumuherekeza mu bikorwa by'ubugenzuzi mu nshingano ze mu kagari. Ahagana saa 4 n'igice za mu gitondo, aherekejwe n'abapolisi babiri, Ndagijimana yageze aho Zakaria Nibizi w'imyaka 33 yubakaga inzu yo guturamo mu manegeka muri Nyamugari. Nibizi yasabwe guhagarika imirimo y'ubwubatsi no gusenya ibyo yaramaze kubaka. Aho kubikora ashaka kubatema afashijwe na se baritazari bica mu mpaka w'imyaka 51. Batangiye gusakuza bahamagara abaturanyi babeshya ko batewe, noneho urwo rusaku rutuma bahurura baje gutabara. Nubwo umuyobozi yasobanuriraga abo baturage ntibamworoheye, bamufashe mu mashati baramukubita bihabanye n'ingingo ya 529 n'iya 530 mu gitabo cy'amategeko hana cy'u Rwanda. Ibyo byateye abapolisi kurasa mu kirere inshuro eshatu bagira ngo batatanye abo baturage mu rwego rwo gutabara umuyobozi wabo wari mu kaga nyuma yo gukubitwa akanakomeretswa mu mutwe. Gutabara biteganywa n'ingingo ya 38 y'amategeko ya polisi y'u Rwanda. Barenzaho bagerageza kwaka imbunda umwe mu bapolisi bamushwanyagurizaho imyenda. Uwo mupolisi yararashe yica Nibizi washakaga gutema umunyamabanga nshingwabikorwa. Icyo gikorwa cyatatanije iryo tsinda rirongera rireme igico ku bapolisi babiri bashakaga inzira ngo bakize umuyobozi wari wataye ubwenge. Igihe bahungishaga umuyobozi, birukankanywe n'abaturage baza kugwa mu gico ku kiraro barenze kilometero imwe n'igice, baza kwahurira n'irindi tsinda ry'abaturage babateze. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda rikomeza rivuga ko mu rwego rwo kwishakira inzira muri ibyo bitero biturutse ku mpande ebyiri, abapolisi bongeye kurasa bakomeretsa Protogene Niyonsenga w'imyaka 29 na Valence Ngiruwonsanga w'imyaka 19 warashwe mu itako. Haje abapolisi baturutse ikarengera gutabara. Ku bw'amahirwe make, niyo Nsenga yaguye mu nzira bamujyanye kwa muganga kubera kuvirirana. Abakomeretse barimo bica mu mpaka wakomeretse ku gahanga muri ako kavuyo batabara umuyobozi, bari mu bitaro bya Bushenge. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rigira riti: itsinda ry'inzobere mu bugenzacyaha ryoherejwe n'urwego rwa CID gukurikirana iki kibazo ngo ubutabera bwubahirizwe. Biratangaje hagendewe ku mikoranire myiza isanzwe hiranga abaturage na polisi, kuba hakigaragara abaturage bigomeka ku buyobozi bw'ibanze no kuri polisi.
Urakoze cyane Eugenie Mukankusi kutugezaho ibikubiye muri iryo tangazo rya polisi y'u Rwanda. Nyuma y'iryo tangazo twagezaho ibirivugwamo byabereye tuganira n'ababibonye, barimo ababuze n'abakomerekesheje ababo. Nubwo kuhagera bigoranye bitari munsi y'amasaha 6 tuvuye i Kigali werekezayo twarahageze.
Radio Ijwi rya Amerika rero igeze mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke, akagari ka Gasayo, umurenge wa Karengera, mu mudugudu wa Nyamugari, ahantu ubona ko ni icyaro bigaragara, inyubako nyinshi nibyondo mu buryo isakaro na mabati mu mpande nimbaho nabonye wagira ngo niba nabyita ngo numuco nubwo ari cyaro hari amashanyarazi ubona ko mu buryo bwo kubagezaho iterambere by'umwihariko mu kwezi kwa cyenda kurangira habaye ikibazo biza kuba ngombwa ko ubuyobozi bushyamirana n'abaturage bapfuye ingingo yo kubaka binyuranije n'amategeko akazu ubona ko katwaye ubuzima bw'abantu babiri barashwe n'abapolisi na akazu urebye wenda ni nka metero eshanu gutambika nta eshanu ziriho mu buhagarike ni icyumba kimwe nta kindi kintu kirenzeho ababikurikiye noneho tugiye kumenya ngo ibi byagenze bite witwa nde
witwa Nyiramara Clementina abandi mu kagari ka Gasa mudugudu wa Nyamugari nge nayo ndi mu rugo mbona abapolisi baramanutse bamanukanye na Gitifu noneho nanjye ndamanuka mbakurikiye bageze nsanga Gitifu ari kubabwira ngo nibareke ngo kubaka ngo nibayisenye ngo babwiye ko bakuraho amabati nabo baranga baravuga ngo ni abakozi barigendera hahita mpamagara arambwira ngo nimbohereze umupanga nanjye ndawumwima amubwira ko nta mupanga ngira noneho nawe aramanuka ati umupanga wo bari tema ibigombo araza aratangira gutemagura amaze gutemagura ise wo mugabo araza aravuga ati inzu ni yanjye avuga ngo inzu ni yanjye ati mureke kwitema
ise wo mugabo wuhe
ise wo mugabo wa nyiriyonzi wo mugabo arafu
ntabwo muza amazina
yitwa bica mu makamarita zari ubwo yarazamutse arabwira ati nyene mushyikiriza ubuyobozi nimba nubatse ahantu hatari ngombwa noneho rero agize ngo baramubwira ngo najye imbere bagende havuze ngo najye imbere bagende bahita ko barongera baramugara bamushyiramo imitego kiye kubitasi baramubwira ngo natege bamushyiremo amapingu narababwira ati nge ndemera nijyane nigeze ku buyobozi ubwo rero baramubwira ati hoya ati ntago dutege uko tugutwara ubwo Gitifu abaturutse inyuma abamukubise ingumi ko hejuru y'ijisho irimo ikintu cy'icyuma ariko se nakimenye ahita ko yikubitasi none arasambagurika kwa gusambagurika natwe tuvuze induru tumubona arapfuye yumvuje tuvuze induru no polisi ahita amagana uri mu polisi bari kumwe unamuzanira imbunda ngaturase ya mbunda barayizana bamaze kuyizana arasahasa arashyase nako dukomeza tuvuze induru noneho rero abantu bumvise imbunda baza biruka bahuruye kwakuza bahuruye abapolisi ariko nyiri yanzu yagiye kwihisha mu ishyamba are bitaza kariya ubwo yanyuze inzira imwe abapolisi banyura haruguru yaho banyuze haruguru yaho barirukana Gitifu barajyana noneho ba bantu bahuruye babahamagara bababwira ati nimuze murebe ikibazo muteje turebe ukuntu umuntu tumujyana kwa muganga bariruka
uwo bajyanaga kwa muganga n'ubu
uwo bakubise ikofe ikubise hasi barita zase hoza kariya abapolisi bakomeje bagenda ngo protegere nta wari wigeze agera hanga bamusanzeyo yarari ntawe twari twigeze tubona ubwo tugiye kumva twumva ngo bamorashe ngo n'uwo bizakariya nawe ngo bamusanzeyo yagiye kwihisha nawe ngo bahuriranye bahita baramorasa uwo nawe barashe ntiyapfa nawe ngo yaratambutse agiye imyezi guhuza abayobozi bamusanga mu nzira ari kugenda biruka nawe bahita ko ngo baramorasa ubwo rero bamujyana mu bushenge tutari ko niko bwahitaga duhuriza abayobozi baraza ariko mbere bashakishije Zakariya umupolisi yashatse inzira anyuzemo amwirukaho n'imbunda ayebega inzira arenganye aragaruka
reka dusubire inyuma gato byanze bikunze ntabwo abantu bapfuye kurasa umuntu mwebwe mwabakoreye iki
twebwe bakimara kurasa twahamagaje ubuyobozi nta kintu twabakore sibyo ko Gitifu we yabirutseho abo nabo bakurikira abayobozi ba ni Gitifu bazanye baramubwira ati caranga hano uraza kubwira ubuyobozi ko byagenze nuko hamagaje abo bapolisi ubwo rero bamaze kumwicaza nubwo bahamagaje ubuyobozi bukomeye buraza bitabutuza bamara butujyana mu nama
nk'umuntu wabibonye niba nabahe baturage bari bafite imyaka kuko biravugwa ko mwebwe mubonye bagenzi banyu batangiye kubakubita cyangwa se kurasa hejuru ntanihora mwazanye
umupanga wari hari n'uwo mupanga batire hari hakurya bari gutemesha iyo nzu nta wundi mupanga wari nta n'undi muntu wari ufite umupanga n'abari bari mu kazi bari mu mirima bagiye bahurura babitaye mu mirima amasuka n'ibiti byose babitaye mu mirima nta muntu wari ufite umupanga wari uhari n'uwo batemesha iyo nzu Gitifu yatiriye kandi baje kusubiza nyiraho
wewe witwa nde
Nitwimbabazi z'Imana Marie Claire. Yo ahantu nari ndi gutera ibishyimbo hari ahakurya iwanjye nagiye kubona mbona abapolisi baraje bari kumwe na Gitifu. Noneho Gitifu arabatira hano imihoro hose imihoro arayibura. Ahubuze ajya ahantu bari gutera ibishyimbo hari ahakurya iwanjye umuhoro awutuma uwo bita muhutu umuhora utora hasi nta nwa umuhaye tubona rawirukankanya rawujyanye muhoro wacu kujyanye bigenze ute aravuga ati gitifu rawo mutumye kandi avuze yuko nimutaho muhabace ibihumbi 2000
gitifu ni ndari ko mu mazina ye
yitwa ndagije imana feliste umuhoro barawuzanye ngo nayo ndi kureba sinigeze mpagira nari mbetse ababana bombi babiri noneho tubona rakase araza atangira gutemira yanzu tangiye kuyitema umupolisi umwe nawe nta mbunda yarafite undi niwe warufite imbunda umupolisi nawe aramanuka udafite imbunda aramusanga ariko ufite imbunda arahagaze hariya ku muhanda amaze kumusanga sinzi ukuntu nagiye kubona mbona ngo ninde ngo duteye ibuye ngo ninde ngo duteye ibuye ngo mpereze imbunda uwari uri ku muhanda abamuhaye imbunda
birumvikana ko hari wateye ibuye
ntitwabimenye ntaryo twabonye ariko twumvishe ngo ninde duteye ibuye ngo mpereze imbunda garirutse arakokeye imbunda arayimanura abura umuntu noneho abuze umuntu azamukana yambona abwira umusaza bicamumva ko baritazari ubundi ngo gi imbere ngo tukujyane umusaza baritazari aravuga ati nta kibazo ndaje imbere ngo ntabwo tugutwara tugutagushyizemo amapingu ubwo nari ndi kubyumva byose n'impagaze hari ahakuri umusaza avuga ati ntabwo mushyiramo amapingu nta muntu nishe ndemera ngiye kugenda tugende maze kujya imbere bagiye bageze hano haruguru ngo ubundi ngo kuki ngo wanga kujyamo amapingu ngo ubundi ngo impande ngo zana amako atugushyiramo amapingu bamusurikanya gitifu ari kumusuririkanya baritaza aravuga ati ariko ko nemeye kugenda uri kushaka iki warese tukagenda tukajya mu buyobozi kari bwo buri bundenganura Ndifaisa simboka amukubise ikintu gusa bya sinari impegere ntago narebaga icyari cyaye ko amukubise ikintu tubona umusaza guye agagaye cyakora natwe twabonye apfuye muri icyo gihe bikimara kugenda gutyo ntabwo
umusaza ntago yabanje kumurwanya
ntabwo yamurwanyije pe yaremeraga kugenda ubwo nguma ndareba ubwo noneho umusaza amazi kwikubita hasi aravuga ati ibintu mudukoreye ni ibiki nibwo abapolisi bakataga gutyo bari kumwe n'uwo gitifu bamushyize hagati umupolisi umwe imbere ufite imbunda ari inyuma gitifu arimo hagati ubwo akimara kwikubita hasi bamwe baje batabara bavuga ati reka tutabare turebe umusaza uko byagenze
ufana ikintu uwo musaza
ntacyo dupfana pe gusa usibye ko ari umuturanyi nibwo abaturage bahuruye baza batangira kubatondera uko bigenze cyakora aho Zakariya ngo yari yirutse yihishe uwo wapfuye niho ngo bamusanze sinavuye hango ngende ariko ngo niho bamusanze ngo baramurasa ubwo nabonaga gitifu yicaye hari abamubwiye ati garuka ureka gusiga wisha abantu ubundi ugende bamwe numvaga ngo batiriye ngiriye pa uwo bita protege ni musenga ubamurashe uwo bita bangira wasanga wiriya ruguru w'umusore nawe arukibyiruka nawe ngo bamurashe basi niyo makuru yadusangaga hano nyine mu kamwanya tubona itumbi barazizanye n'undi bamujyana mu bushenge nayo makuru cyakora dufite izindi nta bindi twabonye nta mihoro twigeze tubona
ubusanzwe mwari mubanye mute n'ubuyobozi bwa
nitwa Todoris ndi ku bwabo kigaragara cyo uriya muyobozi gitifu yari umuntu ukunda ruswa kuko icyo mbishingiraho nuko wasibaga irondo yagufata akaguca amande yaguca amande amubwira ati mpagitansi ngo ntagitansi nguha ngo uzaze kugireba bamubaza ati none se amafaranga ntanze ntahabarwa ngo ariko ngo ibyo uri kubibwira nde icyo nahamya cyo nuko nyirabayazana yabiri yari uko yashakaga amafaranga yo kugira ngo bamuhe ibihumbi 40 yabaciye kugira ngo bakomeze kubaka barabimwima bamaze kubimwima nibwo yavugaga ati kubera ko mwansuzuguye iyi nzu ngomba kuzaza nkayisenya noneho rero ku munsi wo ku cyumweru nibwo twahuye atarabimenya ko iyo nzu ihari duhura avuye mu kiruhuko iwiwe noneho akubisa amaso iyo nzu yikubita muganga ati yo komawe mbonye inzu ejo ndabyuka nza gusenya na amafaranga yabuze kuko ugiye no hepfo z'iyo nzu ukajya hakurya y'iyo nzu ukajya hirya y'iyo nzu usanga inzu zihari kandi kigaragara cyo dutuye mu mudugudu kuko iyo tutaba turi mu mudugudu ubuyobozi bwaratweretse ati ahantu hemewe gutura naha ahatemewe na mwaka kagari nta hantu hagaragara havuga ngo ahabujwe guturwa na kuko abantu bari mu manegeka mu mudugudu wa Nyamugari bose bari bamaze kwimuka noneho nta muntu wari ugiteje ikibazo mu kagari
njya ku myitwarire y'impande zombi bakimara kuhagera abaturage mwitwaye mute cyangwa bitwaye bate nk'umuntu wabibonye
mbonge naje sanga byabaye ntabara ariko numva ko umusaza yaguye hasa abantu bakavuza induru ati mwishe umusaza n'abari bari mu mirima baza batabaye noneho abapolisi na gitifu babonye abaturage babaye benshi bo bakajije umurego wo kwiruka bacika Nuna baturage nabati mwebwe mwigenda musize umuntu aguye hano mutabanje kumenya ikibazo ahuye nacyo.
Mwebwe umuntu wanyu nkuko mubivuga baramukubisa aguye hasi bagiye kugenda murabatangira.
Twasabaga ko bagaruka bakadufasha tukareba uburyo duhekesha uwo musaza. Ahubwo bo bafata ingamba zo gushyira gitifu hagati umwe imbere n'undi nyuma baragenda. Basi gitifu hagati mu rugo kumurindira umutekano niko nabibona ariko basize bateje ikibazo banze kugikema.
Kuki batarasiye hano abo bantu bakabarasira iryiriya umuvuga uko mugeze?
Nuko abantu bose bavugije induru n'abari hakuryi za gitunda bumvise ko hano muri Gasayo byakomeye. Nkuko tubimenyera umuntu atatse ukumva ari ibintu bidasanzwe uwaho uri hose ukoma induru ati komera komera. Bo babonaga abantu bamwe bari kugenda baza abandi nabo baza n'abari bari bihishe nabo baza baza kureba bakubitanira mu nzira bamanukagamo gutya umwe bamuteye urusansu agenda nkarurantu yikubita tano mu bishyimbo. Babandi uko bari bari kuza bose bakabona gitifu ari kugenda yiruka. Baramubwira ati gitifu bimeze bita bayikubise hasi. Yikubise hasi baramubwira ati we humura utubwire ikibazo wagize. Ngo ariko ngo ntimunyice. Abaturage baramufashe baramuzanaho bari basize uwo musaza nta muntu wigeze umukubita. Ibyo avuga by'imipanga iyo uza kuba hari umupanga bamaze kumenya akantu bapfuye baba baramutemye ariko nta gikomere yari afite. Baramwicaje bavuga ati dutegereze ubuyobozi bukuru buze busuzume ikibazo uko cyagenze. Bamwicaza aho ngaho ariko nta gikomere yigeze agira.
Twibutse abadukurikiye ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo by'umwihariko turi mu murenge wa Karengera mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke aho tuganira ku ngingo imyubakire yatwaye ubuzima bwa babiri barashwe na polisi abandi bakabiri bakaba barakomeretse. Ingingo yo guteza imbere imyubakire iboneye hirya no hino mu gihugu. Turaganira rero n'abaturage bikarengera batubwira uko icyo gikorwa cyagenze.
Mwe mwazanye gitifu se nyuma yo kurasa abaturage?
Bari babarashe.
Bamaze gupfa abapolisi bagiye he?
Abapolisi barirutse ubundi bageze mu nzira baratatana kuko bo iyi nzira ntabwo bari bayizi. Noneho gitifu we yisoka mu rugo rw'ahantu yisotse masanga harakinze. Sanze yakinze arasohoka yikubita no mu mubande babantu bari baje batabara. Bamubonye baramubwira ati hagarara. Arahagarara ati bimeze bita ati ngewe ati ntabwo ati ni nge mbyikoreye ariko mumbabare ntimunyice ati ntawe kwica. Ahubwo bakemara kwicara batangira kumva ngo epfo ngo wapfuye abantu ngo barashe abantu ngo na Zakaria ngo baramwisha. Bibabera ikibazo nyine ubuyobozi buhita butabara kuko n'abapolisi bageze hakurya bamaze kwambuka umugezi babona nta kundi babigenza bagera ahantu bita mu Gatagara. Bamaze gutira umupanga barawubaha umwe akajya abwira undi ati ntemaho undi ati hoya. Batangira kujya bishanyaguriraho imyenda baragenda. Bo bageze ahandi hantu hari udukabe two mu Gatsina bakapirimuse ebyiri.
Mupfana icyo abo bapfuye?
Ntacyo mpfana nabo.
Komeza.
Bakapirimuse ebyiri amaze kuzaka umutima urabajya ubariye barazireka baragenda bajya nyine ku murenge.
Okay, ministri w'umutekano mu gihugu yaje hano.
Yarahaje.
Yabasabye ubuhamya. Nk'abantu mwabibonye. Ibiganiro mwagiranye byagenze bite?
Ministri yahageze aratubaza ngo ese aho hantu bavuga hasi ya nyunzu haremewe cyangwa ntihemewe? Twaramubwiye ngo haremewe. Ati none se ati harahandi hantu ubuyobozi bwaberetse hatemewe? Ati ntawo. Haraho bwaberetse se hemewe guturwa? Ati ntawo. Ati none se kugira ngo iyo nzu isenwe ikibazo kirimo ni iki? Cyakora bamwe baravuze ati twebwe usibye n'iyo nzu ahantiri ni rwagati hepfo zaho hari inzu imbere zaho hari inzu ariko ugiye kureba usanga hepfo zaho baragiye bubaka bamuhaye amafaranga.
Nitwa se bihumu Kariste.
Mu bapfuye mufitanye amasano?
Wapfuye ni umukwe wanjye uri kwa ufunzwe ngo niwe wagiye kwa muganga n'imanyana yanjye. Uko bimeze njyewe nanjye icyo mvuga naba narabonye kuko sinari impari ariko bakimara kwishingira yaraje abaciraho urugi bwa mbere. Urugi aruciye abajyana ku kagari haza kubona ikibazo cy'umwana wari urahafatwa n'inda bamujyana kwa muganga kubwara bari kure ariko indangamuntu arazisigarana. Bo ariko twebwe aduca ibihumbi 40
by'iki?
Yaratwe ngo nidutangire 140 kubera ko uwo mukobwa yishingiranye n'uwo muhungu. Ngo atujuje imyaka 140 rero turamakana twebwe. Uziko turi abasaza ntawo twakura amafaranga. Arandika agapapuro tereka mbahe nomero muzayanjyane kuri banki muyabitse muri banki munzanire borodewo. Zindi umuntu twabajije ahadubwira ati niko azabikora ati iyo nomero ni iyi. Ubwo ngubwo amafaranga gumye kubura nibwo yamfataga arambwira ati yewe ati mpa amafaranga 220 tubigane kubera ko anciye amazi. Mbone kwa indangamuntu buzurisha amafaranga nare yamuhaye.
Yabikubwiye uri nande? Wabyumva?
Ntawe nare yamuhaye gusa asubiza izo ndangamuntu. Nare yamuhaye ariko avuga ko azandanira burundi ngo ntawe yazanye. Ubwo aba bana batangira kubaka. Batangiye kubaka uriya mukobwa niwe yabwiye ngo namuhe 10,000. Umwana 10,000 ati ntawe tubikura. 10,000 abonye atabibonye aragenda aza aterefona polisi arayizana bajya gukora mukangi ahantu hitwa inyamurira mu dugudu nyamurira abazana ho masaa 5 tuzo ngo abantu arabishye
nk'umuntu ukuze se muze nimbekire ngo mufitanye amasano umupolisi yapfa kurasa umuntu gusa ntacyabaye
kubera ko uwo musaza yaramaze kugwa bo bagize ubwo babonye amaraso ari gushururuka atubwa amaraso avuye aba bantu baratwica bafata urusasu barasa kugira ngo abantu birukire nabo babone inzira banyuramo n'ubwo rero nibo barashaka abantu bihinze nabo baragenda bagera iriye bageze aho bakomeje inzira y'imwezi bahombuka mu ishyamba ry'intusi banyura ahantu umunsi w'umukecuru witwa Sira babona uwo muhungu baramurasa agwa mu bushimbo nkari
ntaragera na hano hari umuntu wambwiye ngo n'ubusanzwe kugira ngo mwumvikane n'ubuyobozi muri kano gace n'ibintu bikunda kugora
havuye abantu abayobozi umunani nta muyobozi n'umwe wigeze aburana n'umuturage yewe nari icyo w'umusirikare yaje ari umusirikare ari umudimombe nta muntu n'umwe bigeze baburana nta muntu n'umwe yigeze afungisha yamucaga amandi akamuha gitansi n'ubwo abaturage barifuza ati Eric n'ubwo yagiye Kigali wa mudusuka uretse uwo mugabo we yagendaga nijoro agakwita urugi rw'abaturage hari abandi bantu benshi yagiye abikoreka
bica mu mpaka afungiye
twese turakizi ko yagiye kwa muganga mu bitaro akava mu bitaro bamufunga ariko bashobora kuba baramufungiye kugira ngo atazagira icyo ajya kubaza ku makarengane iki mu mwana
ahubwo yafungwa nka nyirabayazana kuko n'ubundi yubakaga binyuranije n'amategeko
hari abandi bantu abo bapolisi baherutse gufatira hari imwezi ugira icyo apfana na hano n'umugore wa hano ushatse aha barabafunga sinzi ubatelefonye kuri meya meya aravuga ati abo bantu ntimutabafungura sinzi ukuntu biragenda babona kubafungura baramwiba bakamujyana bakamufunga ku buryo butamenyekana
ariko njye nkurikije uburyo muvuga ibintu musobanura ibintu biraterwa n'iki
ubundi tuzira ko hano turi ku ruhande kuko bazi ko uwarafata aramuha amafaranga noneho ntituri bubaze ngo tugere ku buyobozi buri hehe
mukobwa wari hehe
wari ufite umugore
ayo uyu niwe wari umugore we ihangane kandi
ye nitwa Nyirabizimana Topista
bashakanye ryari
bashakanye mu kwa gatandatu
mwari mumaze amezi atatu
bo bageze
ubuzima bwo bimeze bite
ubuzima bwarahindutse nyine none se ko ngende gukeka yuko yaba yarasigiye nda ubwo nyine byabagwa gute
ubayeho tubu ngubu
ubu mundu kundi mbayeho nge nta kundi ngira aha ngaha nayisubiriye watwa
ministri wamubwiye iki niba warabonye umwanya
nta n'ikintu yigeze abaza abaturage yabibarije muri rusange
amafaranga ni benshi yagiye yarya kubwo buryo
Nibeshi cyane. Kuki mutabivuze?
Habigwiraga ndeze kandi aravuga ati ngo n'ubivuga urakabona. Hari ubundi ntabwo bumvise radio ya Rusizi. Niba warayumvise twaregeraga nde kandi umukuru w'umurenge nawe ubwo yaramuze ngo amutura gutatanga mituweli ngo niba musanga mu kabari ngo bazaze bamukubita bamuhisha amafaranga ngo nyiri kabari ataratanze mituweli ubwo twajyaga kureka se gute kandi umva twaratanze
ubwo mwinjira mu kabari mute
baje kubivuga kuri Rusizi baravuga ngo uyu mategeko ntaho yabaye nyine itangazo bari bamanitse bahita bararimanura bararishushanya umuturage mu kabari nyine baje kwiyakira mituweli ubwabo
bamwe nubwo mwagiye mu bimpisha ariko twagiye twumva ko namwe mutaboroheye ibyabaye byabasigiye somuke
ibyabaye ni ibintu bibi cyane turifuza ko bitazasubira guze ikibazo gitangaje nuko abantu bishe abantu umuntu bakamwinjira bakanamufunga ubwo urumva ikintu ndatari igitangaza gikomeye kandi bigaragara ko atanze kugenda kandi bigaragara ko nibura abatigeze bamwandikira ngo abitabe ngo abasuzugure
mukumba byari bugende bite
ngiye uko numva byagenda nuko uriya muntu bamufungura bakamushakira n'impozamarira none se kwa baramwisha umuntu bakanamufunga urabona ari cyo bimanze
kandi nafatwa nka nyirabayaza
nta bantu bari barahabatanze amakuru abantu batanze amakuru nabo bumva bavugwa ariko ndetse ko tutabazi neza batanze twagiye gushingura abantu nta numwe wari ibyo byabaye araho
batanze ayahe makuru
batanze amakuru nyine ibyo wenda kuvuga ngo bararwanye ngo barwanyije ya polisi n'abantu bahamye iyo mipanga n'abantu rwose batari bahari abari barahangaha bose bari bagiye gushingura abo bantu imwezi batuzaniye y'imirambo abo batanze amakuru bayatanze babeshya nicyo umusanzu wenda yabafungiye cyangwa hari n'ubwo yabafunze namwe yatabitse kuko ntabwo tugamye ko muyabitse
ikintu kibaho mu buzima gituma tutegeramo hejuru urabona umuntu yagiye kugira ngo agere mu rwego rwo hejuru mu bayobozi bo hejuru ahera hasi iduhereye hasi tukagera hagati na hagati baratuzinzikiranya tugasubira inyuma oya ngo tuzamuke tujye hejuru tubaze ikibazo dufite tutadusubiza hasi urabona ngiye kumemuza umudugudu kanjyana mu kagari kagira mu murenge umurenge ari igihe kibazo cyanjye bita ko bakicira ngo mbega se ari ngende abana nageze ku murenge bakiciye hehe mu kagari
mbese ko muvuga mutyo ko butabera buriho mwitewe gukurikirana ibibazo bya
ibibazo bya
abantu mwarenganye koko uko mubivuga
twiteguye kubikurikirana kuko twararenganye ikintu twagakoze ikintu cyo kubaza impamvu ra musaza bamufunga abapfuye nabo ra musaza akamuha impozamarira yabo
ikibazo ntaho watangirira urubanza nta mafaranga ufite cyangwa se nakenshi urabona kantu dutuye ndetse no kudasobanukirwa aho wagatangiriye urubanza rwawe
ndakubaza ikibazo kimwe n'abagenzi bawe mwiteguye gushora urubanza
kubutabera buriho ngo bukorera abaturage
urubanza twarushora ariko ntituzo twarushore icyo kibazo tugira ntituzi waturenganwa ntituzi rwadukiza turi abantu nyine bo mu cyaro badaseruka ngo bajye heje numenye ubarize ikibazo cyawe umbari kituturenganya umbari kiri mukuri byose dupfira hamwe nyine nta muntu utaruka ajye kubaza ikibazo cyo
umuntu yabafite miliyoni udafite ibihumbi 20 ukabona ibihumbi 25 ndagutanga mu kiko nguri kurega warabuze nabantu
ariko ubutabera bufasha nabakene mbikwibutse neza
ntabwo turabisobanura ibyo ubutabera kuko nawe uradusobanurira neza
umuyobozi se buberewe
ubwo se yakurangira inzira nyuma kandi ari wategereje kurya
tumaze kumva babibonye nabo byagize ingaruka twakomereje mu bitaro bya Bushenge Nyamasheke gusura ingimbi Valence Ngiruwo nsanga wakomerekejwe n'amasasu afite ibisima ku kaguru
twumvishe induru ahantu ivuga numva abantu bari gutabaza mbona abaturage benshi bari guhura nanjye nkururamo niho ari umwaka rundi usimbiza niho bandasiye bandashe amasasu abiri igufa ryacitse mujya hano mu itako uburibwe ntabwo buroroherwa ndacyaribwa cyane sinzi iyi minsi ibiri ho wajya unasubiye ubisi neza neza ngira ngo ngende nkumva biri kundya cyane
abandi baturage bahurira bari bafite iki
abo twahuranye nta n'umwe wari ufite ikintu
wazanye umuhoro ashaka gutema abapolisi
ntawe nabonye ubundi ukuntu polisi yahisemo kubarasa ngewe murarebe y'umuntu ahuruye ibyo abandi bari kugendaho nawe nibyo agenderaho hari abahungu batatu numvisha abahungu bari kuvuga ngo tujye kuri polisi kubivuga imwezi abo ngabo nibo nagiyemo tugenda twirukanka ngo tugiye kubibwira kuri polisi imwezi sinzi uburyo twasanze abapolisi imbere niho bandasiye naho abahungu none agiye numva ngo babarashe ariko ngiye ntabwo nabimenye kuko hari bandashe
babarashe mutarwa
ngiye ntabwo nigize ndwana tu
abandi ntabwo babarwana
nabo ngabo ibyo kurwana mpano ntabyo nabonye ubuyobozi nibwo bwamfasha bakankurikirana bakareba niba ndengana cyangwa se niba ntarengana bakaba bamvuza kuko ndababaye cyane mu rugo murareba amafaranga bagiye batanga hano yose ni inguzanyo nta mafaranga yabaga mu rugo twajyaga tuvuye gupagasa n'ubundi
kubyabaye twashatse kenshi ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke ntibyakunda tuza kubona ubuyobozi bw'umurenge bakarengera ikibazo kirimo nabanje kubaza bwana Gabriel Mutuyimana uyobora ubu murenge niba Hasenyu yonza ataraho guturwa
oya ntabwo yagenewe guturwa
kuko twahageze se tugasanga insinga z'amashanyarazi zirahagera ku buryo hapanze insinga z'amashanyarazi zahageze hatagenewe gutura
urumva hari igihe kigeze kibaho mu myaka yashize abaturage bakajya bikorera umuriro uko babyumva ariko nyuma yaho haza kubaho gahunda yo kwerekana n'imidugudu abaturage bazatura kuba hari amashanyarazi ntabwo aricyo kivuze ko hemewe guturwa ahubwo imidugudu irahari dufite za layawuti purani nizo twagiye twereka abaturage nyuma
bazajya he
bafite imidugudu buriya bazajyamo
ugereranije n'igihe umuriro wahageze se uravuga mu mwaka ushize ariko twe twabonye ni ibintu bishya ni ibintu bishya uburyo insinga zije nta n'umwaka harushize zigeze ku hari
urarenga urarenga kuko nkanjye ubwanjye maze imyaka ibiri hano muri uyu murenge kandi ayo mashanyarazi yarahashe
Baritazari bica mu mpaka nyuma yo kuva kwa muganga nawe yari yakomerekeye muri biriya ubafungiwe iki
bo wenda ntabwo ndabasha kwicara neza kuko yafashwe avuye kwa muganga ariko amakuru mabwa ni uko kesi iba mu bateje imyigaragambyo niwe wabanje ubwo nk'ubwo hari ibyo gikurikiranwaho iyo ntandaro ubwo ibindi tuzabimenya nyuma
ni mu mibanire y'uriya mu egizekitife Ndagijimana Felix n'abaturage nka egizekitife w'umurenge mwari musanzwe hari ibibazo bindi muzi hagati y'abaturage
nta kibazo cyari gihari ariko mu nama dukora n'abaturage inama nyuma y'icyo kibazo cyagaragaye ko batari babanye neza ariko nta cyari cyarigeze kivugwa urengeje n'ibyerekeye kubicanwa nabyo
nta bibazo bya ruswa mwigeze mwumva ku buryo
byumvikana ibibazo byumvikanye hariya ikenshi imaze kuba ko nta cyari cyarigeze kivugwa ryose urumva ntacyo twajya kuvuga ngo nibyo cyangwa si byo tubibeta byarangije akazi kacu
Felix Ndagijimana ari we egizekitifu w'akagari ka Gasayo ubu ngubu arihe
icyo gihe yabanje kujya kwa muganga nawe yagezeho aza kwa muganga twabonye rutomege kare abaganga bamuhaye ibyumweru 6 nibaza ko aribyo akirimo ko hagati aho hano abaye n'ihinduye amajyari egizekitifu tugari muri rusange mu karere azajya gukora mu kandi kagari
uriya Valence Ngiruwo nsanga se nawe twamusuye kwa muganga aravuga ko nta bushobozi kwishyurira ibyo byo bimeze bite
hari ubufasha tugenda dufasha umuryango we kuko hari fagitire twabafashije kugira ngo babashe kwishyura ariko urumva ntabwo byabaye ijana ku ijana nabo hari icyo twumvikanye.
Nshuti bakunzi badusangira ijambo dusoreje ikiganiro ku muyobozi w'umurenge wa Karengera Bwana Gabriel Mutuyimana mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tumushimiye tutirengagije buri wese ku ruhare rwe ngo tubashe gutegura ikiganiro, ndetse namwe mwarimu dukurikiye turabashimiye. Ibitekerezo ku kiganiro mwabinyuza kuri imeri zacu arizo radio yacu @gmail.com no kuri radio yacu @vonnews.com. Mukomere kandi mukomeze kunogerwa na gahunda za radio Ijwi rya Amerika. Mwari na Erika Bagirubusa, naho utaha.